Amalala gakuba, Muganda wangulimba, dunia simu chezo. Ebintu byokola tobiwana kante, ozala wabano wabakuwa kasente. Wesoma bino, wesoma bini, mwana wa mama ogenda kulimwa, abakuwa bulando kyabawulira. Fumitirize ebintu byokola, mikwano gyo abakulimba limba. Mikwano gyo abakusuta suta, bakulekawo soka wekebere komya malala. Ebintu byokoleyo kamalala, soka wekebere komya malala. Betwali bakotte byamalala, soka wekebere komya malala. Ebintu byokoleyo kamalala, soka wekebere komya malala. Betwali bakotte byamalala, mukyala wo okwe watandika naye. Wenjogera tukyamulabawo, werabidde ebyaliwo luli, mwali bavuye n'alemerawo. Omukwano abaana amakago ye n'alabirira, naye kati tomulabawo, odegeza abaana batalina kisa. Malala gakumalawo, toyagala mmanya obuloga buli omu, kukwe wakolamu tebakunyumiza ebyo. Muganda wange, tosigalira sitani mubi. Soka wekebere komya malala, ebintu byokoleyo kamalala. Soka wekebere komya malala, betwali bakotte byamalala. Soka wekebere komya malala, ebintu byokoleyo kamalala. Soka wekebere komya malala, betwali bakotte byamalala. Ebintu byokola tobiwana kadde, ozala wabano wabakuwa kasente. Wesoma bino, wesoma bini, mwana wa mama ogenda kulimwa. Mwali bavu gwe ne mukyalawo, n'alemerawo nga tabifaanako ebyo. Naye kati tokyamulabawo, odigiza abaana abatalina kisa. Osudde nnyo baba, fumitiriza ebintu byokola. Mikwano gyo abakulimbalimba, bakuleka wenkya. Soka wekebere komya malala, ebintu byokoleyo kamalala. Soka wekebere komya malala, betwali bakotte byamalala. Soka wekebere komya malala, ebintu byokoleyo kamalala. Soka wekebere komya malala, betwali bakotte byamalala.